penthouse on your yeah.
Tani K SKTM. So the niggas represent
SKTM.
Yeah. Pano ne paseti aliensa fungana koche puina. Osanseka benize chinga sikini. Ungani peze ni pushinga koche pala. Cheni funa ine mwani ni kufola. Ungani peze na kanchinga kama tola. Yeni funa ine mwani ni matola. Osanseka cheni funa ni ka beti alivingi. Beti alivingi. Beti alivingi. Ni makunda tuma biswegi ya hili niziwa kusiriza kwa apa niza choka pona weji osa nchita kwa che bro chesinifu na mulife ni kukala kwa che bro olomu niseke ni mwantisi ni wala kaili niziwa magos ni nasetinga mulife wande ya zaka chitika zaka peuka kumbuyo munga chiko ni machoma bize manzanga mumadizi mutima uni uza osangare wa olesi tawa manza kubali iwe banga pangile kwa history paponi ni machoka po kuseni kubera kuma night olomu niseke ni vetai una imwe ine zelo na menso paso golo kukushinga mapine nima sebenza zolimba chito pena mili wana chifine skata pano nipa seti aliensa fungana koche buina osa niseka penise chinga sikino ungani peze ni pushinga koche pala cheni funa ine mwani ni kufola ungani peze na kanchinga kama tola yeni funa ine mwani ni matola osa niseka cheni funa ni kapeti alivingi. Kwacha kuseni sini imbela na mpepo. Nipasile kupeni nile mbeta intebo ya maweki. Kuchoka apa ningeneka hustling. Osa niseka cheni funa nika better living. Nima sevenza ili yonse job as wrong as I'm getting something. Ungani peze ni pushinga kwa chipala. Cheni funa ine woi ni kufola. Ungani peze na kanjinga kama tola. Yeni funa ine woi ni madola. Ungani peze ni mpianga kopa loti. Cheni funa ine mwani ni kufola. Ninga pwede kona kwanu na washa na fofara. Cheni funa ine mwani ni kufola. Ni machoma bize manzanga mumadizi. Mutima uni uza osangale wa olesi. Taba manza kupali iwe banga pangile kwa history. Paponi ni machoka po kuseni kubwera kuma night. Oromu ni seki ni vetai imuna imwe. Ine zelo na menso paso golo. Kukushinga mapine ha. Nima sebenza zolimba chito pena kubili wana chifine. Skata mu pano nipa seti aliensa funga na koche buina. Osa niseka penise chinga sikino. Ungani peze ni pushinga koche pala. Cheni funa ine mwani ni kufola. Ungani peze na kanchinga kama tola. Yeni funa ine mwani ni matola. Osa niseka cheni funa ni ka beti alivingi. Beti alivingi. Young Marsh, I see you. Don't lapse. Gen Z, I got you. King Sejo, White, Green. Braxton, Adebayo. Wana Wakanyuka. Bizo, I got you. BK Lons. Belly Vel. Grace, I got you. Isaac D. Uncle Petre J. Innocent, I got you. Uncle Move, I got you. Isaac George. Winston, I got you. Malumeza Tishana, Spat J, it's all I got.
Download music at denhousezambia.com.